hola,
hola,
ala,
ala,
yeah,
yeah,
mala,
ala,
hola,
oh,
ah, incluso.
Unanicheke kucheke pia, na najua unaipenda, na iangalia kama fresh basi fresh pia. Move your body like snake, shake, zungusha pia. Kwenye vumba sivuta gia, vum vum, wepisha njia, tunaingia. Wakari wakare, wapana kapepe kare, boss kama tare, simba tuende madale. Na DJ washa nare, washa na washa pare, kinazunguka kinachoma moto watare. Tuko huku mezani ugari kuku, bring na miwako maradufu. Swing watanusa harufu, mitungi tushakida wakisupu. Wali waka wamezima, hiki kina kirefu na kupima. Tunatamba mjini na majina, ogopa moto huu kastima, yeah.
Oh, hapa ngaji mbisho ni mwenye nyumba, oh, uso pepo wafeni ni kibunga,
chuma kime pesha kuma, yeah.
King Kong
Wailala, kaska maduma, yeah.
Nipoko una, kama kawa nipoko una. Limesis na machizi tunachouma. Mtoto mkari ya kitabasam, shemeji kapereke salam. Shie, havintishi mwanaume kidume, bora gurudumu nisukume. Maneno ya wezi uchune, hasira zinifanyi nitune. For she's in my easy, you know we get busy. Easy man easy, no it easy, take easy. Chiki chikiza, washa simata, bado tunanga, moto rebala. Shangwe kwenye show watu hea, cheki wanaema kama mbwea. Nyama kwenye mjengo choma, we una mapengo koma.
Oh, wapangaji mbisho ni mwenye nyumba, eh. Pepo wafeni ni kibunga, eh.
Choma kimefeswa kuma, ilala.
King Kong
Wailala, kaska maduma, ilala.
Chiri chiri
wagwani,
chiri chiri. Kama kwa kasta da, punchline koko kwenye pa. Jira ni punguza kuchecha, hawa ni kuta toke uke farasi. Full suit na nanuki ya malashi tunaruka na. Ring a bell, shika mani ya kamatani ya rapala. Rapala, rapala, rapala.
Oh, wapanga jimbisho ni mwenye nyumba, eh. Oh, uso pepo wafeni ni kibunga, eh.
Chuma kimefeswa kuma, ilala.
King Kong
Wailala, kaska maduma, ilala.
Chiri 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 chiri
Wailala.
Liza.